More amazing jams on SamDemJams.com.
My name is T.A.K.E. On.
My name is Batku.
Ichinso Tachiluba
Africa.
Defo afye nchume chitudike. Napa kuivi la pene chifunike. Defo afye usanse. Boko na yona pa kuivi la isamfye. Inema type ya kutodesha makoinai. Small body, specially na voinai. Na lakubi kila mumu wana peluke. Dekukobe kamo denyu peluke.
I'm not your father. I'm not your father.
So nishule mbona wiso.
I'm not your father. I'm not your father.
My name is T.A.K.E. Ode. Tinechila kandima taba mbika fizi. Big chirin dinde kupika poridi. You need no F kano DD. Ulanturi kila elo no stingy. Mine is big no kuchila kiukamba. Na madenda na apwada mukutamba. Na la kutampira fe area mukusamba. Deni nkukowe kepe samba. Tata mashani pa kumbo na mwiso. Imbika chinje chikope na pachinso. Tuala tampila pachitope na pachinso. Unjebe na plani yonze kutiriso. Defo afye nchume chitudike. Na pakuivi la pene chifunike. Defo afye usanse. Poko na yona pakuivi la isamfye. Inema type ya kutodesha makoinai. Small body, specially na voinai. Na lakubi kila mumu wana peluke. Dekukobe kamo denyu peluke.
I'm not your father. I'm not your father.
So nishule mbona wiso.
I'm not your father.
My name is Batku.
I'm not your father.
Afila, tumuni.
Nalikwata pia pressure ne feel tum fire. Zero nde chitovela wila chitefitala. African boy Dixon much fala. I don't care nde chitula nangu ni babala. Kuchipati kisha mpaka fia chiturike. Lero ni tuntun champa kachisauke. Kuchikasa ula lero nshachipalushe. Hii chance kwete mpaka fia fichitike. Yewe type minga pone na mula vunga. Na ikata pum pum wala nchita savu. Nshikwete na mahafu, nshikwete na ngu glavu. Nifuna champa kati paka chachitose safu.
Defo afye nchume chiturike. Napa kuivi la pene chifunike. Defo afye usanse. Poko na yona pa kuivi la isamfye. Inema type ya kutodesha makoinai. Small body, specially na voinai. Na lakubi kila mumu wana peluke. Dekukobe kamo denyu peluke.
I'm not your father. I'm not your father.
So nishule mbona wiso.
I'm not your father. I'm not your father.
Zela, tumone.
Ela bachumango.
Champia se. Na wonse pa KB. Chazanga, Punchline City.
Trey Trevor,
Piska Chansa. KJ Lefson, Tinashe.
Mr. Fresh.
Ela wa shosta Gelo wa gonse EDNA. Ha. Sir.